bring the boy, I from King and Daniel.
King and Daniel.
Sagoja, don't get me bongo when you're song calling the bridge. I rock a tipaka kwa wabongo na umat. Na uongo tapasi bongo kata uli mitogo wa macho ndota ziba isisia. Wezi kukata, mana ninaweza kukotea mimi binadamu wakati mwingine. Wezi kukata, mana ninaweza kukotea mimi binadamu wakati mwingine nasa. Wezi kukata, mana ninaweza kukotea mimi binadamu wakati mwingine. Fanya makusudio. Kama nakosea unaniambia, najirekebisha tunaweka mambo clear.
Imani na akili, imani na akili wanapuuzia. Busara ni tajiri, busara ni tajiri, ninajivunia.
Mimi binadamu wakati mwingine.